is on this beat, ladies and gentlemen.
It's me, Fesu Manyonga, Mtoto Yoko Kila Kala. Fiota Zara, touch is untouchable. Okay.
Wananchi jamani twende, tuka ujaze uwanja twende. Wananchi jamani twende, tuka ujaze uwanja twende. Wese masi, sisi ni Yanga tunapenda damdamu. Wese mami, mimi ni Yanga napenda damdam bwana. Wese masi, sisi ni Yanga tunapenda damdamu. Wese mami, mimi ni Yanga napenda damdam bwana. Tunampenda Fei Toto, tunampenda Juma Shabani, tunampenda Moloko, tunampenda Makambo pia. Anavyo wajaka aucho, anavyo wasogo maele, anavyo wadono jegele. Kamsa umwanae kaenda kwa mama Inoki, kamsa umwanae kaenda kwa mama jegele. Kamsa umwanae kaenda kwa mama Inoki, kamsa umwanae kaenda kwa mama. Moja moja na dondosha maonangu wa mseleleko, baka pegi na nunua maonangu wa kita. Moja moja na dondosha kwa wanangu wa mseleleko, baka pegi na nunua kwa wanangu wa mta. Wese masi, sisi ni Yanga tunapenda damdamu. Wese mami, mimi ni Yanga tunapenda damdam bwana. Wese masi, sisi ni Yanga tunapenda damdamu. Wese mami, mimi ni Yanga tunapenda damdam bwana.
Yanga, Yanga, Mama Samia,
Yanga, Yanga,
Jakaya pia,
Yanga, Yanga,
Tosanti Mashungwa,
Yanga, Yanga,
Yanga, Yanga kijane, oh Yanga, Yanga Afrikane, oh Yanga, Yanga Afrikane, eh, ye jano na kijane, oh Yanga, Yanga Afrikane, eh, ye jano na kijane.
Wananchi jamani twende, tuka ujaze uwanja twendeni. Wananchi jamani twende, tuka ujaze uwanja twendeni.
Wese masi, sisi ni Yanga tunapenda damdamu. Wese mami, mimi ni Yanga tunapenda damdam bwana. Wese masi, sisi ni Yanga tunapenda damdamu. Wese mami, mimi ni Yanga tunapenda damdam bwana.
Biga 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 biga,
GSM Babalao,
biga makofi biga,
DJ Poro,
biga 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 biga,
Devi Mohamed,
biga makofi biga,
Haji Manara Bugatti.
Nependa Yanga mie, nependa Yanga mie, nependa Yanga mie, nependa Yanga mie.
Biga 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 biga,
Haraji Mfuadi,
biga makofi biga, biga 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 biga, biga makofi biga.